Yeah. Marty Marty. Pot on this one. Woo! The comments easy, man. Let me vibe with you. I don't wanna rap, I wanna vibe, you know. Let them know, son. Let them know, Potter. Let them know, son.
Turn the music up.
Truth or dare, life in an NBA, you ain't going nowhere. This ain't fair, kwa nini life mem score mapema mangwea. Vitu vina star kwenye brain, na shindo explain. Na julisa kwa nini langa lingia kwenye cocaine. Oh, school rappers, na wapenda ka brothers. Lakini wow, they don't love each other. Hawapendani kama mti na branch. Wakipiga picha pamoja, yue na kuwaga public stand. Ni utamaduni kusikia watu waki rap pamoja. Ila ni uni kusikia rappers watu na rap kwa style moja. Kwenye game upigwe flame ya picha kama Mona Lisa. How hip hop kuza sula from page ya global publishers. As I'm a genius, sometime when I stand down, unasikia next year yankina na hela kuliko Farid kubanda. Hapo vipi, utaungana na mimi bro. Au kwako itakuwa uongo na sio reality show. Pala kanipa mission kari, mission si kwa giza. Na kasema nkitimiza, subuya na nipatiza.
I say come,
who's you is how come? Life's your cool to Twitter too. Na Instagram, when I tweet daily tweets, they feel my vibe. Two player in the air, you know my tribe. Unasema una rap? No way. I just go on the same page. But anyway, me professor wangu wa rap ni Professor J. Neka unavaa skinny jeans, professor wako ni gay.
Tunapendana, tunachukiana. Kabila letu halina dhamana. Tunapendana, tunachukiana. Kabila letu halina dhamana.
Kabila letu soka lenu, letu la Kinyamwezi. Ingawa tutoki Tabora ni Ukonga Kinyerezi. Pitia nje ya Mbezi, Kimara. Stay connected, manifesti na zizi wa sala sala. Maisha ni vita, tumepoteza askari lukuki. Squeezy battlefield, CO2 kusqueezy bunduki. Vibu shoot stand tall, wanna shoot and then roll. You then fall, clap bat bamba, clap dance hall. Kabila letu ni ngwea na langa. Tuliongea na kupanga, mikasa kwa kasi ya nonhao. Upige show, handeni tanga. But now you gone too early. Mida ya wanga, what am I gonna do? Yote heri, Mungu anapanga. Fake friends bado wapo. They ain't do nothing, walidhani minya dui wako. Walishangana kikisha unazikwa kifalme msiba wako. A life lessons, ulinifunza mengi. Kuliko msiba wa ruge kibonde na mengi. Our guy mbala mwezi wa mafik. Wasania tupendani kadereva na traffic. Na teleza na fakti na kueleza kwa mantic. Verses izo andiko kwa damu and not ink. You died before we finish the song. But who knows, maybe I'll die and the song won't be finished at all. Ukufika kiwanja lulishi kijanja. Ka young D, you still puffing the ganja. My tribe like Lady JD.
Tunachukiana, kabila letu halina dhamana. Tunapendana, tunachukiana, kabila letu halina dhamana.
Don't be one in me.